Only hits, bro.
What's up, everybody? This is Saru. They are Morty. And I'm about to run this thing, you know. You know what it is. First time linicheki gikwambulu na Joe lishtuka hadi ukapiga nduru. Uko surprise that Saru ndio huyu wakati ulinicheka juni kona katululu. Najifanya umekuja kwangu kuzuru na si tunakujua buda Joe ni kunguru. Una head najifanya we ni guru na mimi nikikucheki na kuona kakalulu. Boom kakalulu mina roll na uhuru. Kwa kongori bado mina kunusuru. Mashallah naogopa kukufuru. Huyu ni Mungu bado ananiweka tu kwa nuru. Amtu wako huru, san pate buru. Watakucheka juko klasi ya gumbaru. Amtu wako huru, san pate buru. Watakucheka juko klasi ya gumbaru. Kawe ni rapa jobuda karada. Juka niko around nino huanga kamanda. Niko hapa nimekuja kumada. Na penye mina tema na kuonanga mzamba. Nende ni lesa ipiti mtu saba. Kani kuadisia adisia tuwa madha. Hao wengine ni watoto wachanga. Wanalalanga sana mpaka wanavunja kitanda. Kani kolet na kujanga kama mwanga. Hini kali uta chase tunawaba. Nipate bez ni kuseti tumawada. Mini mles na napenanga boom ini team ya Wakanda. Atubagui jo kuna paka Wakamba. Hakuna mtu wana mind blowe tamba. Kani luku deli si hudunga pamba. Kizo meti wananita dea murder. Deli komboka staki kurudi moshada. Omelegeza na nakuja kuwa kaza. Takini these stories isha fika tanga. Wewe mnafik na unajifanya rafik. Zanye na kuitaji unade umekwama kwa traffic. Wanafa kutense tu nimegundua tactics. Takizo mapenzi zenu fake niko lapsticks. Kiza baby boost kupi penzi la udu. Minisha legeza njoni baby juju. Nastakina bari baby mia want you. Wenu wa unafanya ruina dunda judu. Tuma fire sina ganji na reverse. Work on me, mina been down the gut. Adichita kwenye field mina the gut. Rap mina say it's a zero na fat. Sasa nimefika nimekuja kuwa replay. Arabu zao joni kama wali misplace. Zangu ninazo sasa cheki niko disdain. I'm the baddest kwa game kipe distance.
I'm the baddest kwa game nipe respect.
Right.